GCW, yo, po, yani po, yani popote tunatokea, yani popote tunapotea, yani popote tunatokea, yani popote tunapotea, yani po,
yani popote my nigga, yani popote. Yani popote man nigga, yani popote. Nimeoza kwa street man nigga, I'm so rotten. Tena kwa mabanga, I'm so dope. Sipo nyingi, I'm so zote, I'm so okay. Popote mpya, kama natulewa kwa makaratasi. Bags narudi kwangu kama mkandarasi. Bra kila hutu na kibiza na kasi. Tushepuka leva za kushika na mashatu. Ukifika lua tumepita kama basi. Tunakata kata kasi, kwa umekata kasi. Yani wanashangaza kasi na shangaza mashangazi. Tuna mashamba ya dazi, so changa hazi tushangazi. Kwenu kwao na kwetu, zenu zao ni zetu. Vami ya pigwa wao, pikupeku pigwa. Trapa wao, tunapiga kiza kwao. Mwanga wao, mwanga wetu. Yani popote zina waka kwa idadi sawa na jiti za kibeliti. Yani popote sina mwanga jini ya igizani mina kuthibiti. Nimelipa token na ingia kwenye sikio la dunia kakididi. Usulize tupoje, mana mime na majisi ndo tupo hivi hivi.
Yani popote tunatokea, yani popote tunapotea, yani popote. Yani popote tunapotea, yani popote tunatokea, yani popote tunapotea, yani popote tunatokea, yani popote tunapotea, yani
popote patashika kupotea, chochote. Dabombe abilia na wapandisha mkokotain. Dangote kwenye pay kwenye first name masote. I'm okay kama peace kama shali ni ondoke. Heterosphere he's on, tena ni dark web ya mazombi. Hakuna kuofia big boy, tunapiga live show magetoni. Baru na wasambazia his point, zimepata visa mbaka mamtoni. Kwangadisha deal nyingi kwenye phone, chani nipite kama Babylon. Na walisha wa shibe, kisha wa endo wa kanye. West, hizi levels zingine, usije na tester wala usije. Tere na simama mtaka na nyika, vest ya lazika bila ya pen. Nika wapanga, wakupangika, wakadondoka kuda da dek. Ile nikipotea, navotokea, na mazomea, zomea, zomea, zomea. Weno naotembea, nimebobea, boya sogea, 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 sogea. Amili mili kama lili lili, washa washa mwili, upuku pili pili. Tenganisha kichwa na kiwili wili, kikatili tili bila siri siri. Alafu chukua chochote tembea, then nenda popote pote. GC, on air.
Yani popote tunatokea, yani popote tunapotea, 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 yani popote.